to kiss, baby.
Zero stress, maumivu potea. Nishashindwa uvumilivu kuzoea. Eti labda utabadilika nkangojea. Kumbe zidi vimba vichwa wanionea. Sasa niache kidogo, staki shida mizozo. Kichwa ni wala haupogo, usha nipotea. Vinono sina makombo, tena klasi kimombo. Usha nivuruge ubongo, weka katembea. Kwako wala kukukea. Kosa la jana leo unanifokea.